King's Dark Kid. Sipo na penda kupenda.
J Stereo.
My love, oh, my love. She my love, oh, she my love. She my love, oh, she my love. She my love.
Oh baby, me am ready. So sweetie, come my baby. Damu yangu na jisifia. Nikiwa nawe najivunia. Nikupe moyo mkonge dunia. Oh baby oh, oh baby oh. Seme nini minaitikia. Kwako huba nimeivamia. White color onyele India. Oh baby oh, my baby oh. Yako macho nanilekeza. Wako mwendo nanimaliza. Na kwa chizi na pumba zika. Na pumba zika.
She my love, oh, she my love. She my love, oh, she my love.
Alafu mwenzenu sikuzi na chapwa nkichelewa kuoga. Na chapwa nisipo maliza misosi. Na chapwa nikipiga gata kumoja. Na chapwa nkirudia pusa na soksi.
Kama nane kama tresu jona shepo gani. Nimefungo kama mbuzi jina bandra gani. Bebe na maneno mawikwali na sama an. Vibente ni mtachagua gani gani.
Alafu mwenzenu sikuzi na chapwa nkichelewa kulala. Na chapwa nikijinyi waga mwenyewe. Na chapwa nikijinyi Gaga mswaki, na chapwa nikioga gaga mwenyewe.
She my love, oh, she my love. She my love, oh, she my love.